It's all about music, you know. We sing for babies.
Natambua mimi msanii yani kio cha jamii, natambua pia na mpenzi na so kama niko free, na kupenda na kujali na kusikiza na kutii, nishafika umenishika so tujenge family. Yes, najua niko vipi la washamba na claim, sipagawe nkirekodi ya kushoot na madame, kisa pose ya star au na bonge la name, nilivovaa tulivokaa wisi shapiga game, najeshimu na kuheshimu siku fish mama, majaribu ya kazi ni kazi ila sina tamaa, vile na wahi kuja home sipitishi masaa, ninapowahi tule wote ndo napata furaha. Wanaosema wasanii malaya, we wambie wakome, wambie we ni mkilega mtoto wasome, nishakupa moyo wazi kaona mkuki nichome, we ndo daktari wangu nipe dawa nipone.
Baby kidogo 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 kidogo, nimelala fofofu mwenza kuna kuna kama godoro, we we
kukumiza ni vema ukiniuliza, kipi kinatatiza mbona fresh fresh, so kukukandamiza ifikeni kakuliza, mimi nikijituliza mbona bless bless, kwanza cheki ulivotaka taa ulivotaka taa, usompendapo kizi kama taa nyaso paka nimekupata nimekupata, mapenzi jina ndo likafata, kunipendea usanii kunipendea muziki, ulipenda kama mimi yani tangia na ziki, mixa kuniombea Mungu afungue riziki, kisa kusikika kidogo mkumwage kivipi. Wanaosema wasanii malaya, we wambie wakome, wambie we ni mkiraka mtoto wasome, nishakupa moyo wazi kaona mkuki nichome, we ndo daktari wangu nipe dawa nipone.
Baby kidogo 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 kidogo, nimelala fofofu mwenza kuna kuna kama godoro,
niwe mtoto quality, mwenye mapenzi quality.